haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf.
toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhayay weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan dagaalo kala duwan oo ka tirsan koonfurta soomaaliya. weerarada waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen, gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafayay cudurka COVID-19 bilihii abril, may iyo juun. dhinaca kale waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka al-shabaab u jeedinayaan dowladda Maraykanka kadib weerarkii bishan horaanteedii ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle oo al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaalida. weerarka Janaa Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Maraykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqaymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa al-shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayay cudurka COVID-19. haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka al-shabaab bartamihii sanadkan? maxaase hadda soo nooleeyey? maxaa iska bedelay halista ururka al-shabaab ay ku haysay Soomaaliya iyo waddamada kaleba? duqaymaha cirkuse dib u dhac intee le-eg ayay u keeneen ururka al-shabaab? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. 16-kii bishii Maarso ee sanadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya. maalmo kadibna dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. saacadaha qaarkoodna danda waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. coronavirus waxa uu Soomaaliya ku dilay ku dhawaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaan geliyay waddanka ay ku dhow yihiin 3,500. balse dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid a waddanka oo aan wax macluumaada laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka al-shabaab. ururka al-shabaab toddobaadyadii ugu horreysay xanuunka waxay isku dayeen inay iska dhigatiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha. balse galka baaristu waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab. kasagoo haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka al-shabaab, waxaa kaloo khubarada amniga ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii. maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka al-shabaab, waxaa khubarada amniga ay ii sheegeen in madaxda al-shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala bantaaleen duqaymaha cirka. waxaa kaloo saraakiisha amniga aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. dhinaca kale waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ayay sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka al-shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaasi oo ku kalifay al-shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan olongyada ka howlgala magaalada Muqdisho, iyagoo beddelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqeynayay. iyadoo dhinaca kalena al-shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan. hase yeeshee weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii Oogost, markaasi oo al-shabaab ay bilaabeen weerarada isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismiidaaminta ah isna ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka al-shabaab, waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. waxaan weydiiyey waxa ku macnayn lahaa isdhanka weerarada al-shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday.
I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings, particularly in Mogadishu.
waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. waxaa jiray, ayuu yidhi, meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii al-shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida iyagu u arkayeen. hadda in COVID-19 uu ka dhammaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirta, ayuu yidhi, sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa, laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen al-shabaab ay dadku bartilmaameedsadaan. waxaan intaas ku daray ayuu yiri in dhawaan la galay wajigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaan buureys isbedbedelaya hubaan la-aan hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala xiriirsanaya xilliga kala guurka ka hor tani fursad ayay u abuureysaa ayuu yidhi Al-Shabaab waxaa intaas ku daray Matt Braden oo uu yidhi Al-Shabaab Muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii kooxo abaabulan fal dambiyeed waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada Soomaalida sidaasi darteed inkastoo Al-Shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan Al-Shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed guud ahaan qodob badan ayaa door ku lahaa korodka weerarada Al-Shabaab ee dhowaanahan saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada Al-Shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka maadaama in muddo ahay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa Amisom iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqeymaha joogtada ee dhinaca cirka ee Maraykanku horseedka ka yahay gaar ahaan waxaa Al-Shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay 3 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka kuwaasi oo kale ahaa Bashiir Qoorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta Yuusuf Jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani aadminimada iyo Cabdulqaadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Matt Braden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka Al-Shabaab oo isdhintay xilligan
I think there's no question that Al-Shabaab is intact and is as functional as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new.
Waxuu yiri waxa ay la tahay inaan su'aali ka taagnayn in Al-Shabaab ay sideedii u taagan tahay howlgalladeediina ay sidii hore yihiin waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin laakiin tani wax cusub ma aha sababtoo ah waxay Al-Shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano taasi oo mar keenta in qaar ka mid a hogaamiyaashooda dhagta dhiigga loo daray 2013 laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan waa suurtagal ayuu yidhi in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd amiirka kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa Abu Cubeyde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkaratay uu ka mid ka yahay gobollada ay ugu daran yihiin ururka Al-Shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeya gobollada jubbooyinka sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in awoodda Al-Shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada jubbooyinka
haddii aan nahayanno reer jubbaland shabaabkii koonfurta soomaali ee ka dagaalamayay 90% waxaan isleeyahay ama 90% waxay joogaan jubbooyinka dagaalka shabaabku ay ku hayaan jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay ma aha dagaalka shabaabku ay soomaali ku hayaan oo lambi keliya ma aha waa waxyaabo kale u dheer oo isleeyahay arrimo kale aweheliya marka shabaab waa jira waa dagaalamayaan laakiin sida dadka qaar u fakaraya awooddoodu ma aha haddii ciidanaha la taga hor yimaadaana ma aha ay saacad kuma hor fadhin karaan laakiin daba maryeen iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan
gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada Al-Shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday
alfa waxaan ka akhrisanayaa Harun horta number one duu aniga kuu sheegay oo cid si laba ula dirimaysa nimankan inay cadow muxuu ahaay khatar ku yihiin adduunka iyo soomaalidaba oo sida ay jubbaland ula diraysa ula diraysa ma jiraan waxaa intaa dheer barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxa dahayana qayb ay ka tahay iyaga la socda siyaasadda ku milmay marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan markasta oo nugeel jiro dalkii way ogyihiin inuu cid inay wax walba samayn karaan marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya madax xildhibaanada galay waxaana oo xukuumaha la tusahay meel 5-6 isbacada taalla Muqdisho oo hadda inay dhexmarayaan oo qofka caadi ah ama gabadha foosha aan la marin karin daa baabuur kaardan oo buuxa la marinaya marka waxaad garan kartaa inaan inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalkaba dareemi kartaa marka way adag tahay hadda dowladdan hadda jirtaana ma qabayna shabaab la dirayso dowlad la dirto Soomaaliyeed allah keenaan leh
wargeysa New York Times ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa dhawaan daabacay warbixin muujinaysa in Maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dowladda waddankaasi waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay kusii xiriiraystaan Kenya ama weeraro kale ay ka geystaan Matt Braden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqeymaha cirka ee Maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya
Well, it does seem to be the case that the United States has considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year, where Al-Shabaab attacked at a joint Kenyan-U.S. military installation.
Sidaas ayay u muuqataa in Maraykanka ay arrintaasi tixgeliyeen, oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Manda Bay ee Janaayo sanadkan, oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo Maraykan ah iyo kuwo Kenyan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. Waxay ila tahay ayuu yidhi duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Maraykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwo kooban oo khaas ah, laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weerar qaada ugu soo diraan Kenya. Garabka amniyaadkana sirdoonkooda kooxa ayay u soo diraan Kenya si ay u indhaindheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Maraykanku waxay muujiyeen, ayuu yidhi, in haddii ay jirto halis ku soo foolna ciidankooda ama waddamada ay iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. Taasi kasagoo, ayuu yidhi, saameynta duqeymaha diyaaradaha Maraykanku waa carqaladeyn. Waa laga yaabaa, ayuu yidhi, inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mid a madaxda. Laakiin ma keenin, ayuu yidhi, duqeymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istaraatiijiyada. Mid ka mid a saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Maraykanka. Waxaa sidoo kale Matt Baraaron weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka Kenya.
I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country.
Al-Shabaab Kenya wali awooddoodu way kooban tahay. Muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka samaystaan waddanka. Waxay xiriirada ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood. Waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobollada taariikh ahaan lagu yaqaano inay dadka ka qorteen sida waqooyi bari Kenya, waxayna haatan dad ka qorteen gobollo ay ku jiraan kuwo aan muslim ahayn. Waxa uu intaasi ku daray Matt Braden oo uu yidhi waxaa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan waddankaasi, laakiin ma aaminsani, ayuu yidhi, xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awood ay si madax bannaan uga howlgasho Kenya haddii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya. Xilliganna ma jirto, ayuu yidhi, halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego. Al-Shabaab waxay tan iyo sanadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya 3 askari oo Maraykan ah iyo 2 qandaraas oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay si toos ah u weerartay 2 saldhig ee Beledweyne iyo Manda Bay. Saldhigyadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Khubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Maraykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Maraykanku ay xanuujiyeen ururka Al-Shabaab. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Maraykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Maraykanku ay ku samayso Shabaab waxaan leeahay marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliyata eel inay la dirirto u diyaarsan Shabaab. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadoodii is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu waxba u dhintay?
Wax badan ba u dhimaysaa, aan caadi ahayn. Wax aad badan ba u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyey iyo taakuladii lagaa duqeeyey, ciidankaada wax ku weerarsaba lagaa burburin, maxaad qaban kartaa?
Soomaaliya waxaa sanadkii 2013 ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, haddana sanadihii ugu dambeeyey hakiyey gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay caqabado ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhammaystirka dhismaha ciidamada iyo iskudhafkooda kadib shuruuc cakiran oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada. Haddaba haddii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhammaystirka dhismaha ciidamada Soomaalida uu daba dheeraado, maxaa istaraatiijiyaha ee soo hartay laga hortegi karaa ururka Al-Shabaab? Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa kan.
Number 1 waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo si dhaba ula dirda oo daacadka inay la dirto Shabaab, ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeen. Laakiin haddii dowladda federaalka ay ku milmaan Shabaab oo ciddii ku caawin lahayd ba ay iyadii informationkaaga bixinayso, ma la diriri kartid Haaruun? Mana la iska muxuu ay dhibkoodan ugu jiraya weligood?
galka baaristu waxa la xariiray madaxda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay hase yeeshee markii uu xilka la wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odawaa Yuusuf Raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku barnaamijkii galka baaristuna waa laga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.